mashruuca la kasii dhigay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay ee ku eedin wiin oo noocyo badan iska jiraan sida baqaarka la kakeediyo agabyada wasaaradda laabka biyo caafimaadka lagu la dareerow dhisow ka ceelal badan dhammaantiin lagu hirgeli doonaa magaalada Baydhabo si bulshada Koonfur Galbeed ay uga faa'iideysato. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya yeeshii dhigay xaruntana waxqabadka mashruuca biyo gelinta ee magaalada Baydhabo munaasabadda shidigowga mashruucan iyo waliba gubro ku hay wasiirka degdegaha iyo gaadiidka badda ee Koonfur Galbeed iyo madax ku dareerta hay'adda IOM oo mashruucan taageerayta. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Iimaan Cali Cabdi Iimaan Goob oo hadalkooban ku jeedi munaasabadda iyo faahfaahin faa'iidada ka jarta shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddii uu soo hirgeli mashruuca maadaama uu wadanka hadda ku badaya dhibaatooyinka lagu dhaxli dagaaladii sokeeyo soo dalka ka jaray muddo dheer.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim wayba eediyadan ka faraxsana inuu nagee ka eena dhagax dhako hayna mashruucii oo noo kaalmayeen oo hay'adda la raaw IOM iyo African Development Bank mashruucaas oo mashruucyadan bilaaran hay geega may dhagax dhako hayna iyo taskumad ee siisin la socotaan mashruucan eedan bilaaran iyo wayba jirtay in inuu magaalada lagu qodo magaalada wayba ka jiro mashruuc hay in isuu barnaamij oo manaha lab oo isuu eedan bilaaran oo hadda ma diinno fiirin comfort Soomaaliland oo yaalna ay kulli kan lamad ay wayba maraynay Soomaaliland emailas la sheegay mashruuci kan way ku mid ah yahay fasax ku mid ah mayba goobta hadda dhagax dhako hayna ku dhiso hayna oo macnaha insha Allah uga aqna noosii hayta hay'ad la raaw IOM iyo African Development Bank bakhaare ee dugu weyn bakhaaradaas oo jeedidu ay tahay in macnaha walaayba leen ka tala galay qalab hay sida matoorada iyo tubooyinka iyo dhamaan walaayba oo facility hay aan baahnaay eelalkaas aan baahnayn iyo workshop markan barnaamijkaas barnaamijyada weyn yeegan dhagax dhako hayn insha Allah way ba rajayna in is walbaha kordhi doon hadii Ilaahay ar South West markan way ba markasta bang mahadnaqaan hay'adda IOM iyo African Development Bank sababta mashruuca in ku weyn wadanka wala ku soo badanaa way buu emergency laakin kan way buu mashruuc oo development ee idan bilaaro markan eediyadaana ma hasantin insha Allah kulli kambaniga howlin wadoona kulli way baa sunu koosana in is si dhaqso leh is howl ka boosi markan eediyada ma hasantin
wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wali bay wada dadaalka eedan sidii la hirgeli lahayd mashruuc lagu hormariyo korontada iyo biyo iyo guud ahaan adeegyada muhiimka ah bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee wasaaradda doorashada.